waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowladda federaalka ee dalka Australia ayaa soo dejinaysa sharci cusub oo fasax lacagtooda ay qaadanayaan lagu siinayo haweenka ilmaha uurka ugu jira uu ka dilmo. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay horumar weyn oo lagu garowsanayo dhibaatada ay maraan haweenka ilmaha uurka ugu jira ay ka dilmaan. Artemis iyo Will Greenwood, saddex ilmood ayaa ka dilmay sanad gudihiis. Saddexda goorba waxay ku farxeen uurka iyo ilmaha u dhalan doona, laakiin saddexdii jeerba waxaa ku dhacay qalbi jab markii ilmihii ay ka dilmeen. Weligoodna xaq uma yeelan fasax lacag la siiyo oo ay ugu baroor diiqaan ilmaha ka dilmay. Miss Greenwood ayaa sheegtay inay u sheegi jirtay shaqadeeda inay xanuunsan tahay inta jirkeedu uu ka soo kabsanayo.
You stub your toe, you're sick, you know, but in terms of this...
Waa arrin xanuun badan, waa jirran tahay, laakiin waxbaad weyde oo kaa maqan. Waxaan waayay wax noloshaydu u baanayd. Ilmahaygu maanta laba jir ayay ahaan lahaayeen, mana aha wax aad iloobi karto. Dhaqanka ah, inaan la shaacin in haweentu uur leedahay saddexda bilood oo u horreysa, ayaa macnaheedu yahay in waalid badan ay murugadooda qarsadaan. Will Greenwood ayaa sheegay inuu isbitaalka ka tegay oo xafiiska si toosa ugu noqday markii ilmihii ugu dambeeyay uu ka dilmay xaaskiisa.
I came out of the ER and went straight to work straight away.
Waxaan ka soo baxay qaybta degdega ee isbitaalka, waxaana toos u aaday shaqadaydii. Runtiina maskaxdaydu ma joogin. Tan kale waxaa jirta fikrad kale oo leh arrintan waa inaad iska ilowdo oo aad hore uga socoto. Wuxuu hoos uga sheegay madaxiisa shaqada, waxaana la siiyey ama loo fidiyey taageero. Haddana dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabo ay ku xaqiijinayso in shaqa bixiyaasha sharciyan waajib looga dhigo inay sidoo kale taageeraan dadka ama qoysaska ilmuhu ka dhintaan ee dhibaatadan mara. Dowladda federaalka ayaa soo saartay sharci ku daraya ilmaha dilma fasaxyada dadku xaq u leeyihiin marka qof ka dhinta oo kale, taas oo u fududeynaysa in qoyska ilmuhu ka dhinteen la siiyo laba maalmood oo fasaxa oo lacagtoodu u socoto haddii haweenta ilmuhu ka dilmay uu ka yaraa 20 isbuuc. Julian Simmons oo ah xildhibaan laga soo doorto Queensland ayaa taageersan sharcigan.
The importance is that people take some time to grieve. Is the first thing.
Maarmaan in dadku helaan waqti ay ka murugoodaan ama ka baroor diiqaan ilmaha ka dilmay. Laba maalmood oo fasax ahna taas ayay u ogolaanaysaa. Waxayna siinaysaa inay fasaxa u yaala isticmaalaan ee aysan u baahan inay wada hadal gaara la galaan shaqa bixiyaha xilli ay murugo ba'an u haysato. Isaga iyo xaaskiisa Mary ayay marar badan ilma ka dilmeen 10 sano ee u dambeysay, iyadoo xaaskiisu isku dayisay inay uuraysato iyadoo isticmaalaysay dhakhaatiir iyo dhanka caafimaadka ama waxa loo yaqaano IVF-ka. Mr. Simmons ayaa sheegay inuu rajaynayo in sharcigan uu qaadayo ka aamusnaanta lala xiriiriyo ilma dilanka oo noqday mid aan inta badan laga hadlin.
My wife was back at work in the same day, and you know, if we had our time over again.
Haaskaygu isla maalintiiba shaqada ayay ku noqotay. Haddii dib waqtigaas haddana loogu celin lahaa, waxaan qaadan lahayn fasax aanu ku baroor diiqna, ayuu yiri. Sam Payne oo ka tirsan hay'ad la yiraahdo Pink Elephant Support Network ayaa u ololeynaysay in sharcigan la keeno muddo 3 sano ah. Waxay sheegtay in sharcigan uu dhaxal u noqonayo 3 ilmood oo lafteeda ka dilmay, iyadoo 4 haween ahba midkood uu ilmuhu ka dilmo 20 asbuuc ee ugu horeeya uurka.
Having this motion, this act passed, hopefully we're opening up a conversation that will ensure better support.
Maadaama sharcigan la ansixiyay, waxaan rajaynaynaa inuu furmo wada hadal lagu hubinayo in taageero fiican laga siiyo goobaha shaqada qoysaska ilmuhu ay ka dilmaan. Sharcigan ayaa la filayaa in baarlamaanku u codeeyo marka uu dib u furmo bisha Oogosto.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.